chekini Kuhipa diyo kihadi kumzomini Ananishanga na kuchomoka twist jam chekini Kuhipa diyo kihadi kumzomini Ananishanga na kuchomoka twist jam chekini Kuhipa diyo kihadi kumzomini Ananishanga na kuchomoka twist jam chekini Kuhipa diyo kihadi kumzomini
Kafiri mahindi, sino mashahidi Kone kufuwa pizani megaili Nipona nyembe ndo vizi vikali Kani mzemi na kumepata zari mapanda China bini guru, nibigidi na nipa mizuku Choma katusha kuna nipa bange Tikisa kicho nige kubwa ya Nanga wanapati mitilo kija Vidi shata jande jimchaka Wana nshenga, wana nikojea Kama nehema ninatokea Nizede spidi, bida ya wili Wame detaini, dame nizede Fiso bani, wame nijaji Wame seau, kwa mimi nizaili Seng siga, niko chikipani Kime wafanya, niko chetani Napa chomoka kama na nichaji na itajika misiri ya mati mtoto mama na kunya ndita mina kusita kifikwa ata malaya likwa mikla
chekini kuhipa diyo kihadi kumzomeni ananishangana kuchomoka twist jam chekini kuhipa diyo kihadi kumzomeni ananishangana kuchomoka twist jam chekini kuhipa diyo kihadi kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam chekini kuhipa diyo kihadi kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam
Vesa pili ndo nanyogea Hebu wacheku wananichekea Wamechanganya pezoli na maji ya wakijua kitachotokea Mane mwana share washa ona fair Bila kondomu wanaingia Sime ni madoya nilichagumbia Ndashika jambia usiko sikia Na kuja kwa kazi munda risasi Na penetrate kama kirusi Face to rush na weza basti bila tabiki Kuno ribidi bila tazigi tena Na weza rusha bila kudema Harie kuku karare pema Nilisha sema toka mapema Wadi nishika na bupasuka Na pata shima ni makawe pasta Ikichafuja minawe Cheka na kuja, huko na nyata, team za wida Ukisha data, sinupokulu kabige na shaku This my good that why we love you Mtu mzima stishi winyao Ukizikuwa itakuwa jao Walufia widi, sika mapilao, wanajishuku Kichwa na rhymes, nige dhahidi ya buku Tatizo luzuku, sibedi kula daga Halafu, nita pikege kuku
Shikini, hip hop diyo kihani kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam Shikini, hip hop diyo kihani kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam chekini Hadu hip hop diyo kihadi kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam chekini Hadu hip hop diyo kihadi kumzomeni Ananishangana kuchomoka twist jam